tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde en biya nyalom hande yo talatare sappo e jeyi lewru jolande junnu balde meden moddina battane meden wattu jono jena yende sokinde de maison de la presse pomo ko jottino no do kabaruji di mor way gal kanko noddete mamadou wattro wonto ogi jande to nal ko anni wadde tumbutu le hitane ulna dide noga e jew wattu joni imma daraja no gonde wadde do e tayde fu nokkule goddanto bi nubi jogi tiadele ko nayri bangal no jawlele de kan hebirede dungu nati le leedi meddi lumoji mawdi do bomo ko do kanye ko heddi le leedi meddi a tawan dum wana ko yafe tunele tan jeta be nokkule de fuf ko dum woni jimobe en jinnindirta ko wakkati du wobbe mallindir dartude inde non na hod non on garan famtade do e journal gal bi won sembe kabaruji dum min jogi nodo bete hande bi bismillah mawdon e hebade yenal ko anni wadde tumbut le hitane unadi de noga e joyi wattu jona imma draide an gonde wadde le kerduuji meden to hulitan wiedo hewbe an gondi e wadde ton ko der competition e ko nande mudun wobbe do an ton gondi hebudo hono tiadele ko nayri bangal jawlel no kani waddirti do imma draaji hono wori usman nyali buli
tumbutu ko min ngaji nay gondi le cercle o an gonde wadde imma draaji yalla himbe fu an ngatta hen e koyde mubben do an quality wiide abdul karim kone kuma ndaw tumbutu kanko woni horeje fedde ni ne golleji cercle o kanon o holiti metti makko e rafu hebude jawdiji golliretede
seni o vraiment tout
quoi de na isagu med pelle de fufu na landini min dawtorto o do kabar o ndadude de amnaji lububbe e kenya kala mer wadde ima daraji kebal kalisi yalla kawtor ngal la to ko jiddon ko
semen local cercle mopti an hani wadde iude noga e go o yaade noga e jetti lewrundu e wi nana kadija haidara horejo service local mopti golleji di puddi jati e wi makko laninda e wada wattaji di an gondi e jokinde le commun ngaji cercle o fu
tala commun la jogi nyaloma yalla hollide ko wawi ko kebbe bural e ndedo yambere kawrtan region biata ficcagal lam ko be mi ngadan dodo am
cercle jalasagu le region banyagara an jogi commun ngaji joyi e wi mamadou gana horejo commission communede golleji mudon jamarande fu fubude sukabe jokolbe an ngatti koyde mudon hon yambere de ngatende noga e na yade noga e jetti lewru julendu yambirta
jeneso ardina kala kulle ngaratede ko min fuf na felliti wadde bawde mudun yalla jambirande heba law bi jukito fawana min dunno yalla min ardo e do inde cercle jalasagu
kanon lanindaaji di pudda le gelle yogaje hono bafula be yelimani e yamfulila e nanan laaji kabal yude ton golta du gola ana fawi sabe ko himbe kada yaldude jemma dabere de lam o bami batte fa denagu hebe
ido kabaruji fan wa hebe dupage men facebook kany compte x sidio tamani dungo nati leedi meddi wala fu dulludo wiide ko heewi lumoji mo di fu fu fota do bomo ko do tan dum wana ko yaafi sanati le dedo nokkula tan tunele an tipale nokkule de fuf kambe sottobe kanya fayotto ciodo bom le dedo nokkule kolitiid sa jeewi dum wana ko yaafi fa kebe famtare ngare kede ko min usman nyali buli min pewni on do hen
le watundungu o hamnalla fugura yaade le lumoji di sabe ndiya meje ndarotode le nokkuje de ayandu manaji kany e bubi tateji fu le lumoji kewdi do bamako do le enukuje himbe yogabe ciuda metallamu ben
be ko maron no
wala fu dullube wiide sottude hakkunde tunele wana ko yaafi sona hawre ciodo lobbo jabta sodde kaki mada yaran nokku goddo wakati so kammo tobi tunele de fu ngardan da men do sinami njoba temetet na temet nay so wute
majjun meri waltini hakkilla wiide wadan e bawde mudun fu yalla ana labina lumoji di mohammed traore woni kedjaado laban le meri ko min dido bamako
min jottiki ton cile kurde wakati nyegeje goddan to tawan ndiyameji tunnude gonton wakati jimiden udda nyegeje goddan ton jati sina jomun yoba so nyegeede keb uttede
le tunde lejin bimbude ana bawi latade sababu do nyawuji kewdi dun sabi docteur salha garba ana darta dun darne pati kutteji mun kewto himbe
le plulman des
ndiyameji de tawete le lumoji di ko ana wawi latade sababu nyawuji kewdi de dogoji na uballa e konande mudun jama den han hokket hakkilaji lobbi fati ndiyam tunnude an tawe ton yalla dido nyawuji tede
plusieurs maladies
waltinji wiide do bamako do neddo fu ana fadda fandi fu kilo goto kay manaji le nyaloma do won ko holti wiide direction régionale de l'assainissement du contrôle de la pollution et des nuisances
wattu joni ngaran halde dum ko yimobe mallindirta wobbe antodata jinnindiran jaddo dingilaji de kam kambe gollobe dido golleje be andi ko be gollirta dum na hodube dartata indena hod non fa kebe famtari ngare fa kede fa handen dum Mamadou Sama Sow kany Ousmane Niali Bouli ko pewni en do hen
diya fufu yimbe le duru susaji di na halundira metti latan ko artiste be honi be doradi jama ka oro sifa o hakilaji mbe na cirti sanne do kabar mudum
artiste ugani jannoje de artiste en ngata do bembe ande de minga hakilo an golle tan woni ko be ngala e be kani jukkede sini be celay wadde di golleji sabbi watti ko be jeninira jennoje bonde metude nande si halaji bondi fu ananane kunde mabbe taggal dun nantinobe kabaru jiddi an kani hande hala mudun yalla be cella
Amadou Baba Sissoko horejo fedde lulul e manager en Mali o aniti jati artisan be na nawtoro di do basiji di yalla jamare na watana be hakilo ko beedi wiide be do artisan ngana fi hono mbanyondirbe
clashi ala bande ko be jennondirta don e wadde fa kambe artisan be hala mabbe hale wiite beji don yalla be ande tay watti yoga tambe gidiraabe jati non ka ya e bindira bondi do bembe ande de
ardi be finata yoga be gonda ga fi o do sifa Abdoulaye Jombana tindino to ministere kabar finata wa dalke du torraji imba sambinde di do sifaji di
les jeunes
profitaabe jokkolbe bembe ande de woni ko nawterto fa jennondira min e mili e don hani selde sabbi jimoo naadu mbiya artist binat mo himbe yawata yoni ko artisan be pama sini a fuddi golle mudon ngurdam ma fu non
c'est toute une vie
dum gonga halaji metti lolirde clash dum gonga halaji metti lolirde clash sifa be de yede kanon non dum yata fi tiagal kuteji
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotreme no dirten zoom sirnde en garan memde wattu jonono tidalaji di wori wala fu dulludo wi sa yottikile ciud doktoroji de wakkati fu attawno won jogil ordonnance mudun leedati di du wakkati fu attawno yimbel an jogito ordonnance mudun dartobe faba mu yakanya ko nande mudun hono wori Ousmane Niali Bouli
waye men Isaac yo gorko labudo bernde darani de san gogumun nyawdo nangado suudu doktoro o nyalla o moya o mo wara hakkunde pharmacie ngaji e service assurance maladie fay etawede kanko edit allaji makko yo jogi gorko goto battio wi o sakinge walla jom suudu an yo nyawdo fay mudumi wala fami sawro Isaac do nawi dun yonki fa gondi mun njori o noti o wi e allah o kidun ujinaji nay wi o mira dun danya ko nafi dun fa han o tilaki wallude o wirfiti o warti pharmacie Isaac hawri don du e gorko goto njogido hono din tidallaji di holliti o on wima bin woni sella Isaac bembado dokani tan o wi min jati nyawdo njogimi tawi iblis makko jumege o wi on acca hakke wala fuko wahi wadande dun sabi kanke hore makko oni mo jogi ordonnance ngaji kewdi di o hani sodde andon wiide sekirabe dartude balligu an moji ka jomun an hani ewde wobbe du tidallaji di njogi anda wattu de dartata neddo walle homo fu e tiadele mudun e tidallaji di jogi ka hollitata adnaru ndu
en biyan yolamba yafin Allah hunti dido tidallaji ko watta do goto fu non birete non ko nayri bangal figul ballon dum woni leedi malindi rewbe le fiobe tokkan Maroc to holi tanade Kenya wakati de pewtindirno e leedi Afrique di Sud de watti be ton baddi nay kambe kebay fi baddi gotulan holi to wiide mali wonde tetber le groupe mudo jabbi kiyade ko no dirte quart de finale ko dubbe ngaran be kawrte e Maroc le sappo jitti lewru juin wakati sappo jitti yambe nokko no dirte Rabat Land jabbi le ko no dirte quart de finale sekra bolitin di wiide dum woni sembe kabaruji di anni di wonno dum jogino do bete handen di ko no dirte biennale culturel artistique tumbuto hitane unadi de no gay joy imma draide no gonte wadde le credduji di kanya fa yotto yo li yoga ngalluji gon le leedi ne dum so wadde kolliti wala fu tiadele ko mati wadde do kolliti do nayri bangal jawlele ka tiadele mudan wonti e matete dungu wodi le leedi ne dum di lumoji di wana ko yafi do jaddorto da fu atane lumoy maw di tunele kanya ko nande mudum dum jabata ton kambe sodo be sotto be fu kolliti dum wana ko yafi ko nayri bangal ko dum woni yimo be merdindirta ko wadantota mallindira wadantota tan jinnindira le ben andibe min kali hala mudu yello dum dartude inde non nayal lati sababu mudum dum wono non on kaja no dudi si jotamani be min biyan numero amene o moni so don kaja no dudi si jotamani don gadan tiapande jikke jeegom tiapande jena e jetti tiapande juu jeegom tiapande juu jeegom ono be keba hitnaade o numero amene viamo o moni on gadan 37 321 kawajus na tawon facebook no kay kalis sefa no wata so bawo wudde min biya fadi je fe nokko do e certain an gara hawrtinde dum won do ko min nedirta magazine ko solo be jibi tremel no dirte magazine de waran yowade do honno datti den gori nyalom hande o leleedi med indi miccitede wi ko heewi gudron haydi fa tawon ko boni wattu jonon dungudu nati wi dum wonde ko be ko buri beydude chat leleedi med indi dewti kewdo dubbe biwa mo internet sabi de saaje wayde de na kanyum won le nokko nokku le goddan totan datti di tadjam feddo sababu dungoy dum wonde buytude kebe jamaare de dum darna du ko nayri bangal yirwere e ko nande mudum fa kebe famtade ngare kede ko min e mamadou samassi ko min pewni on do hen li noga e jitti lewru je hitane uynaadi de noga e joyi li lawol kaygol nokko no dirta sandare camion ngaji kanya kar ngaji kewdi dari ton do lawol gol modja amparanti be kanya sofer ngabe fu jalti e be darto do be jabbiro fatimou blaaji mabbe di nufa be ngadi gonginaali no goldo lawol senegal mali wori nyaloma handen o
sandare eyo ngoda sandare notorde ngol do lawol yujati chaere mawde gol boni fa jabbiti sabi tuboji di fadde ndungu o datul ngol na samti non lugena hewe gudro o san mobilaji ma di tampan sanne fadda ma yottade do mako
non do wodi hakkunde gawo kanye seware du o do goto mo jabay inde mudun inde hollitide caggal bonugol datongol wayde ndena gudan tampini be ton sanne
gawumi iwri ni jotti ke sevare fay boya ni wawade baddi di dudato ngul gudron ka wala jati donno mi nyetira ka notral dat yogaji yalla natu le ngalura gosi dato ngul la wodi hakunde on don nuku o e gaw ka ngul hakunde ombori e gosi wada fay seda ni tan tamper
datol gongol kasen ngol yimbe le tampata le hen hakunde gawo kanye ansongo le o don nuku wakkati fu yimbe le jone kaborde kanye palto ton jamaade de so teta jawlele mudun yen
nyande alande jon e kaborde piri kan kaaje fa nawi jawde am fu teta ma ton ku tashara ko ngal shufara ma jati heli djibinan dawobe wajibinan nur yo goro fu yoba unyaaji nay pugul kay yo nyande fu fu hakunde ansongo e gaw ne ngade sit radio fu yo gota kuteji burngul datol ngul
suudu ministre humindu kabar dati leedi ndi holliti dan andini o do bondano dido dati jati o do ministre wakande mo nodda ortem de o yukulati sababu mudu yo mublaaji mawdi jati bonnata dido dati ko beedi le hen du wiide lamaano wonde hadude dogudo dido mublaaji
la route quel que soit la structure
atol mu inira fofu soni dongal yabitingal na dogando mu ngul jutata balde wala tan atol kati jijeni madun ngol sikaso yukala dati di mublaaji mawdi di dongam en nana yabiti notorto misalo so kati di mu inira ma yalla na heba dubi sapo e joyi boy fofu dubi joyi di bonan tawene lerji kiwdi lam o itata yalla mu inde dati mawdi di
ce tronçon routier
ministre dambele madina sako wihi imadraja gonte wadde do hen yalla dido datan mo intine ka dum e tayde fu o wi golleji kew du dari ki do wayde denago
la ruto masigi
datul masigi joyla fayota de kerol cote d'ivoire golle mudun won mo hafina ewde kati fayota de kulukani mudinama goko jun o datul sandare kayna wondi mo intine de kaltidal la hakuna amen e pabotobe yalla datul jima djijeni na mo intine an wodo dum dati handi mo intine de di kaltidal mudun na wodi goko jun o wi hono buguni monanko fayota de garalu e kanye sevare bore duanza e jukitingol atul nyono gumakura lere fa tumbutu
fedde noddata anazer de wadi noddango fode yimbe le dorbotobe jande de do dido dati ngattana ko himude akila e sanne len dungu o nohum kone kany yottinta kabaruji fedde anazer de micintinde on wi tan dido dati jamar de wayi nangudi nyaloma handino fa wada jahole garol mudun so dido dati bonine buytan ko heewi ko nayri bangal yirwere kanye kebe